ijeruwa chukwu bin igwe nnukwu ego ka anyị na yọ ọka ka ijeruwa chukwu bin igwe nnukwu ego ka anyị na yọ ọka ka ijeruwa chukwu bin igwe nnukwu ego ka anyị na yọ ọka ka ijeruwa chukwu bin igwe nnukwu ego ka anyị na yọ chukwu olisa ọgba gị nwe ego ha gba ka mụ mba ọbụbụ ego nli site mara gị ụka ịkpọpụ ụba ego obere ọrụ nnukwu ego isi wọkụ bigi mọni ọka ka chukwu bin igwe nnukwu ego ka anyị na ya nnukwu ego.